Bombo Club.
Kimamba on the beat.
Konde boy come number one. Hey, I don't need a mingi. Leo ni migundu wa utofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimeni chosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furaha, yeah. Lord of mercy, nishagundua
furaha yangu ni wewe.
Ule niripata raha ila nkagundua
furaha yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumua,
furaha yangu ni wewe.
Hata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe, ewe. Siri ya nini? Oh. Acha nikwambie, moyo wangu natamba nao. Wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale gariste,
baby sikuoni.
Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimeni chosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. Sio kila unemona ba moyoni mwake na furaha, yeah. Lord of mercy, nishagundua
furaha yangu ni wewe.
Ule niripata raha ila nkagundua
furaha yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumua,
furaha yangu ni wewe.
Hata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe, ewe.
Yo, yo. Konde boy come number one.
Baresa aye. Konde music worldwide.
Mamacita, te quiero chocar, mi amore.